nzije shiba kaninye taxi nzije fus ngendo Narina ko sambati ya sera sera Mawensa walafu kuchikumia pako mwenda Katinafuna ya sambati ya taweta makona Ama funya gari ganzi sana yeah, Somebody, somebody hey, He give me love like nothing Ya fukalanchi masapa Malidadi wampita
Shout out to everybody who loves